kisa kutokea ili kungia kiss au kunhaga kunkeo binta lendelea kunmwaga sijaipenda kama hivi lakini mapenzi yakani ditch ni survive bismita first love bitch na his lipata vibe ya kuipa truth a facelift apata la bila michuza una cash fit ka cash ndani ya booth una you like a fresh hit sio kila mkoa ikosi group kwa guest list life kawa poa lakini no player si west fit sikufichi na boy lembaya kufa jazz nyingi plus hawana na pasha kitanda moto na ifanye upoke ukaniache kiasi cha kumganda huyo mtoto na kuimba mahaba niwe with a smile on my face haijalishi kama ana uzuri wa kumtana the gay straight mapenzi kama league ya mbuzi striker anaweza potea wengi wana cheat na kuwaudhi wachache wanao play fair
mapenzi ni matamu na ufia kumizwa moyo Nashinda kujaribu roho inaniuma sana roho inaniuma roho inaniuma roho inaniuma roho inaniuma roho inaniuma Nahofia kumiza moyo bila hata kupewa pole Dudulio malo kwa nini nilipe kidole
Spins lako ni safi na unacha happy kila kati kubaki na wengi smarty babe Kipisi party na hiti kwa chata lota shtiti mziki ulipo kwa api wanache mkate ni party babe Money makes a man lakini love ni hustle You know who you love but you don't know who loves you Wakumfanya niwe baraka ka Michelle Tabasamzi idafungwa mlango wa 5 star hotel Daso chungu ndugu chungu marathi Haki ya mungu tena chuki humchoma anayehifadhi Kumsahau siwezi sana kumkumbuka Siye mdio mapenzi alifanya kumbuka na choshkuro ya kuniwa
Mapenzi ni matamu na ufia kumizwa moyo Nashinda kujaribu roho inaniuma sana